Vumela abantu bangene indabazene ngiyawalele umndeni ngithandana. Indoda yakho lena uyithukelayo, umngakho lona umshayelayo. Indoda yakho lena uyithukelayo, umngakho lona umshayelayo. Indoda yakho lena uyithukelayo, umngakho lona umshayelayo. Nilandivumela abantu bengene indabazene yewalele umndeni ngithandana. Nikabele ansazoni musalo chabulisi zito. Nikabele ansazoni musalo chabulisi zito. 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 Nikabele ansazoni.
Yeah.